Gudoomiyaha degmada Baydhabo ah Naduqa magaalada Cabdullaahi Cali Watiin oo ka duulaya dardargelinta dhismaha wadooyinka ka socda magaalada ayaa booqday wadooyinka Cunaay iyo tan Sodonka isku xirta oo laami casri ah la saarayo isagoo u kuurgalay sidii u socota shaqada. Gudoomiyaha ayaa ka xog wareystay injineerada gacanta ku haya dhismaha wadooyinka halkay marayaan iyo horumarada laga gaaray, isagoona ku booriyay in la dedejiyo dhismaha wadooyinka laamiga ah oo muhiim u ah isku socodka dadkii gaadiidka. Gudoomiyaha degmada Baydhabo ah Naduqa magaalada Cabdullaahi Cali Watiin ayaa sheegay in wadooyinka loo dhisay qaab casri ah isagoona ka warbixiyay sida ay shaqada u socoto.
Geedka may booqanayahay wadooyinka dhismaha ku socda magaalada Baydhabo, gaar ahaan wadada may boo iskiiraa Sodonka ilaa iyo suuq hoola iskiiraa, saas may boo jiddu haytay in may raayso maadaama wadooyinka la dhisay walban la akhbaray may maarna laga bedeli karo may qaab biimareena may boo oo wadooyinka marahayan. Marka dabcan sisi margaasan wadada may boo ahaa oo cunay ilaa iyo suuq hoola may boo iskiiraa mayna suuq may boo ahaa biimareena may boo ahaa id tayn le oo may boo dhiibay boo biyatish may boo eden food gudaha may boo shaqo may boo si hawli may boo ahaa yaka dareerta wadada may boo dhiibay afraado wadada may kala dareerta may boo wadada mursal ilaa iyo bangig ilaa iyo suuq iskiiraa may kala soo wadada may boo ahaa yaa bangig ilaa shariif gaami boo iskiiraa may kala may boo ahaa diyaarad la ku jiray wadada in ku yimid magaalada Baydhabo may boo ahaa oo dhaxmaraas bilid may boo dhaxmaraas may boo ka dhax jiray ma insha Allah may rajayna wadooyinka dhamaato insha Allah in inta may boo dhamaadko lama kula hadshanta insha Allah may boo meel fal may boo diir doona qaar ka mid ah may boo laamaysh may boo la dhamaastir doona haanka dambe may boo laamaysh may boo amdaas may boo kaantar ka hay doon insha Allah rajayna markaas may daaranayna in may boo ahaa control badan iyo dawlad badan la soo bi sina haqiiji may boo tayad may boo wadooyinka dhisaayo meel diir si dhamaanta may boo sina haqiiji ciidanka maanadaan team may boo ka shaqeeyayaan wadooyinka may boo dhisaa engineerida iyo tim may rais oo VIU-du iyo may boo ahaa laga lalaamay boo ahaa oo may boo gashay shirkad may boo dool iyo maanaan qaab may boo iyo may rais oo shirkad may boo sadar taqlay may boo iyo may boo kuidan ligid may kareen maanaadana bangiga duun may boo maalgintan gidas may boo iyanka maanaadana may doon may boo siis la raayay tan insha Allah may boo ahaa lama kula tiri kuna ka tiri dhammaan wadooyin may boo ahaa ugu weyn ee dhamay boo insha Allah laanu may boo yawana doona haankan may boo yawana oo xaafad ahmaray may boo interlock dhamay may boo insha Allah naga doona dhammaan dhamar kintaashin may boo insha Allah magaala may boo bilaad iyo horumar shee dhaqaalaha may boo insha Allah qoran khadoon dowladu wasna tan may ku goornay boo intii u dhisko tan iyo may haysay iyo horumarin magaala may boo ayaa ee juud badan iyo green.